Shia, oh. Angimba ngisandla, angimba ngisandla. Ngashaya isikhini sami wathulayo. Angimba ngisandla, angimba ngisandla. Ngashaya isikhini sami wathulayo. Shia, oh, 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 oh. Shia, oh.
Wapendula yokhala madoda
kulawuthi
ngimfulela abantu.